guhinga kinyamwuga. Tubahaye ikaze mwaramutse mwaramukanye amahoro, ni ku munsi wa kabiri w'icyumweru ku isaha nk'iyi. Tubahaye ikaze kugira ngo tuze kuganira ku buhinzi n'ubworozi. Turi buze kwibanda ku bworozi cyane, tumaze n'igihe dufite ubutumwa tubatambutsa dutambutsa mu gitondo kugira ngo mubwumve bujyanye n'ubworozi bw'ingurube. Tumaze n'igihe ndetse tubabwira uburyo bwiza bwakwifashishwa kugira ngo umworozi wahisemo kujya mu mwuga wo korora ingurube abashe kubikora kinyamwuga, nk'uko twabyumvaga mu gihangano yuko umuhinzi mworozi wifuza kugera ku iterambere akwiye kubikora kinyamwuga. Turaza kwibanda kuri iyo ngingo kugira ngo tuze kurebera hamwe uko ababikoze, ese labu yo itegura ite abagiye mu bworozi mu buryo bwa kinyamwuga, babigezeho bate, ababyifuza kubijyamo bo barasabwa iki kugira ngo babashe korora kinyamwuga. Niyo ngingo turi buze kugarukaho ijyanye no kuvugurura icyororo cy'ingurube binyuze mu gutera intanga n'uruhare rw'abafatanyabikorwa, icyo bakora kugira ngo iki gikorwa kigerweho mu buryo burambuye kandi bubereye buri wese wifuza gukora uyu mwuga. Nitwa Turatsinze Bright.
Nanjye nitwa Gato Marceline.
Turi kumwe n'abatumirwa turi buze kubana muri iki kiganiro, Dr. Hirwa Claire Dandre ni umukozi wa RAB, turi kumwe mu kiganiro, tubahaye ikaze.
Murakoze Bright.
Turi kumwe kandi na Bwana Shirimumu Jean Claude ni umworozi wabigize umwuga, tubahaye ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Bwana Ndayishimiye Aphrodis yaturutse muri Zipline. Maramutse. Yego, tuze kwegera mikoro. Hanyuma turaza no kubana n'abandi batandukanye by'umwihariko mwe mudukurikiye. Muri ab'ingenzi kuko muraza kutuboherereza ibitekerezo byanyu binyuze ku mbuga ziduhuza kugira ngo muze kutubwira ibyifuzo mufite kugira ngo mubashe korora kinyamwuga mu bworozi bw'ingurube, ibibazo mufite ndetse n'ibitekerezo namwe n'inyunganizi muri buze gutanga biraza kuba ari ingenzi. Reka twanzike n'ikiganiro.
Twanzike Dr. Claire, wenda turaza kugaruka ku mwihariko w'ingurube, ariko se muri iki gihundi ubworozi mu Rwanda buri ku gihe kigero buhagaze bute?
Murakoze cyane. Ubworozi bw'ingurube mu Rwanda buhagaze neza, urebye bugenda buzamuka ku buryo ubona yuko ababurimo bagenda biyongera umunsi ku munsi.
Yego, nari mvuze muri rusange dufite ubworozi butandukanye, hari aborora inka, ihene, intama, donka amatungo atandukanye. Turi mu gihe cy'imvura aho amatungo aba amerewe neza, ariko hari n'atagubwa neza n'igihe cy'imvura. Nashakaga kumva muri rusange uko igihugu gihagaze ku kintu kijyanye n'ubworozi.
Muri rusange igihugu gihagaze neza, kubera yuko ubworozi bwose duhereye ku bworozi bw'inka, ni ukuvuga burimo kugenda buzamuka, n'umusaruro ubukomoka ukabona yuko urimo kuboneka mu gihugu. Rero tugiye ku bworozi bw'ingurube, ni ukuvuga yuko ubu ngubu harimo aborozi benshi baburimo kandi bagenda borora mu buryo bwa kinyamwuga, kubera babonye ubumenyi butandukanye mu buryo bwo korora, kandi urebye n'icyororo kirimo kuboneka mu gihugu.
Yego.
Kubera yuko niyo mbogamizi nyamukuru aborozi b'ingurube bakunda kugira, ariko ubungubu biragaragara ko icyororo gihari, ku buryo aborozi bari mu bworozi bw'ingurube nta kibazo bashobora kugira. N'ubundi bworozi rero muri rusange, ubworozi bw'inkoko buratera imbere mu buryo bushimishije, ku buryo ubona yuko nta kibazo kinini kiri mu bworozi mu gihugu.
Yego, murakoze cyane Bwana Aphrodis. Twashatse kwibanda ku bworozi bw'ingurube ndetse n'ivugururwa ryabayeho muri ubu bworozi. Niki cyatumye habaho irivugurura ryo kwifashisha mu gutera intanga mu bworozi bw'ingurube?
Murakoze. Ubworozi bw'ingurube,
reka tuze kugaruka kuri icyo nyuma. Nabanza tubwire na Zipline tugiye kubana nayo, abanyarwanda badukurikiye bashobora kuba batanayizi. Zipline ni iki? RAB yo ntabwo turi bubyibandeho cyane, nta munyarwanda utazi RAB. Arabizi ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi. Zipline yo ikora iki? Ni ikigo ki?
Murakoze. Zipline ni ikigo gikorera mu Rwanda n'ahandi hantu hatandukanye, akaba ari ikigo gishinzwe gifasha abanyarwanda muri rusange gukwirakwiza imiti y'abantu. No mu bworozi rero twagezemo dutanga intanga z'ingurube, ari nacyo cyatuzanye ahangaha. Dutanga inkingo z'amatungo harimo inka, dutanga imiti y'abantu, amaraso. Abantu benshi bajya babona utudrone mu kirere, abenshi bazi ko dutwara amaraso gusa. ariko ntago tuba dutwaye amaraso gusa rige tuba dutwaye amaraso rige tuba dutwaye imiti n'igihe tuba dutwaye intanga z'ingurube tuzijyaniye abaveterineri hirya no hino hatandukanye nicyo Zipline ifatanyamo na Rabu mu bintu bijyanye no guteza imbere ubworozi dukwirakwiza izo ntanga tukazigeza ku borozi aho yaba ari hose mu gihugu
ubwo ni ukuvuga ngo abantu babyumve ikigo cya Zipline turi kumwe muri studio ni ikigo gifite twa tudege tukagira abapilote aritwo bita drones tufite hirya no hino ngira ngo amashami abantu benshi bazi yuko bukora gahunda yo gukwirakwiza amaraso ku bitaro ku bayakeneye byihuse ariko ubwo dushobora kuza kwibaza kuki duhuriye mu bworozi bw'ingurube Zipline jite niyo ngingo wenda muri buze kudusobanuriraho bijyanye n'ikiganiro tugiye kwinjiramo nyirizina ariko shirimo n'umworozi wabigize umwuga muri kumwe na Rab bafite mu nshingano iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi babyumva cyane tumaze imyaka 30 u Rwanda rutangiye urugendo rwo kubaka inzego zitandukanye rwubatse urwego cyane cyane rwa mbere bahereyeho ni politike yo kunga abanyarwanda tujya muri politike noneho yo kwibuyubaka mu bijyanye n'iterambere harimo n'urwego rujyanye no guteza imbere ubworozi ngire ngo ubushize twumvaga imibare nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nka zari zisigaye mu Rwanda zitanageraga ku 200,000 ubu turakabakaba muri za miliyoni zisaga
n'umubare wawo banywa amata
ingurube ni ingurube yari itungo ngire ngo ryari rizwi ko ari itungo umukenenya kujya hasi shirimo umuhamwe wagiye muri uru rugendo imyaka 30 urayizi yose uko Rwanda rwari rumeze kugeza uyu munsi ubona ari ihe ntambwe yatewe mu bworozi bw'ingurube
murakoze cyane Bright kibazo mbaje ni kiza kuko kiruzuza icyo Dr. Cred Andre yavuze ubworozi bw'ingurube aho bwavuye naho bugeze harimo urugendo rurerure kuko duhereye kuri icyo rumbajije ingurube yari izwi nk'itungo riciriritse ryo hasi nayo ryororwa n'umuntu uri hasi utishoboye rikororwa nabi ntabwo yorererwaga hafi y'abantu wasangaga uyifite yayijyana mu rutoki kure mu ishyamba hirya kurigaburira byarugu kureba ibisigaye abantu basaguye ku byo bariye cyangwa ku myaka usangaga ni ibivuzo ni byasagutse mu maresitora bityo rero ubaho tugeze turashima kuko ubu noneho rikorwa ku buryo bw'umwuga icyo gihe tugitagira ingurube yari izwi yari ingurube ya gakondo tubona ku musozi
yego
iya nyine birirwa baziritse akagozi
cyangwa abana yirekuye
igenda itoragura imyanda ku musozi ariko ubu ngubu ubworozi tugezeho ni ubworozi bw'umwuga umuntu abikora umushinga akayubakira neza akayigaburira neza ikanororoka icyo ni kimwe icya kabiri ku bijyanye n'ubwoko twari tuzuye gakondo gusa ariko ubu ntekereza ko mu gihugu tumaze kugira amoko hafi 5 cyangwa 6 ku buryo n'umworozi ashobora no kwihitiramo ubwoko ashaka bitewe n'icyo ashaka kugeraho
yego
icya gatatu kugaburira amatungo ntabwo bikiri bya bintu bya gakondo byo kugabura imyanda byasigaye cyangwa kuzijyana ku gasozi ngo zirishe dufite inganda zikora ibiryo by'amatungo ku buryo umuntu azigaburira neza zigakura vuba zikajya ku isoko zigatanga umusaruro icyo nasorezaho rero twanakivuzeho tugitangira unono dufite n'ikoranabuhanga mu kuvugurura icyo cyororo ku buryo wa mworozi n'ufite ya ngurube ya gakondo ashobora kuvugurura amaraso y'ingurube yoroye agenda atsatira ya yindi itanga umusaruro hifashishijwe gahunda yo gutera intanga nk'uko bagenzi bacu babitubwiye tukaba tubishimira Leta y'u Rwanda cyane kuko iki gikorwa wenda Frodis araza kubitubwira ariko aho nasomye cyangwa narebye mu Rwanda honyine niho gikorwa aho umworozi aho yaba ari mu gihugu hose ashobora kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone intanga zikamugeraho mu gihe gito nko 30 ibyo rero turabishima cyane kuko byatumye abantu bumva neza ubworozi bw'ingurube icyo nasoreza ikibazo warumbaje nuko na Leta y'u Rwanda ibinyujije mu bushakashatsi cyangwa gahunda y'ubworozi irambye yagaragaje ko ingurube ari ryo tungo koko rishobora kuza ku mwanya wa mbere mu gutuma abanyarwanda twihaza ku nyama ndetse tukaba twasagura n'amasoko yo hanze kuko hafi 48% by'inyama dukeneye twabibona biturutse
ku bworozi bw'ingurube. Komeza
Dr. Claire, icyumvikana iyi gahunda ni nziza kandi iratanga umusaruro koko, ariko se aborozi b'ingurube barayumva, barayikurikiza? Ese hari abafatanyabikorwa mwaba mukorana kugira ngo bayisobanukirwe ko bikwiye?
Nakoze cyane. Iyi gahunda aborozi bamaze kubyumva, kuko usanga yuko hari aborozi banini barimo bagiye babikora kinyamwuga. Ni ukuvuga rero urebye nuko iterambere ry'ubwo bworozi rigenda, ubona yuko abantu babyumva, barimo kugenda babyumva. Nkuko nabitangiye mbivuga, hari amahugurwa yahawe aborozi dufatanyije n'umushinga wa Inaber. Twahuguye aborozi bageze mu 600, aborozi bakaba barimo gufasha abandi. Ni ukuvuga rero uko iminsi igendeza, usanga yuko binjira mu bworozi bw'ingurube bagenda benshi kandi babikora kinyamwuga. Niyo ntambwe ishimishije kuko bizatuma tubona umusaruro uhagije ujyanye n'ibikomoka ku bworozi bw'ingurube.
Iyo murebye ku rutonde rw'ibikorwa byakozwe bigaragaza iterambere ry'ubworozi bw'ingurube ku rwego rwa RAB, usibye amahugurwa muha abaturage mufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, wenda turi buze kumva mu kiganiro mufatanya muri iri terambere n'urwo rugendo, ni ibihe bikorwa bigaragarira amaso abanyarwanda bigaragaza iterambere ry'ubworozi bw'ingurube?
Ubundi dutangira, habanze gukorwa ubushakashatsi dushaka kureba nyine uko ubworozi bw'ingurube buhagaze. Ubwo bushakashatsi bwakozwe mu 2019, hagaragara yuko hari ikibazo cy'icyororo cy'ingurube. Hari n'ikibazo cy'ibiryo by'amatungo. Ni ukuvuga kuri uyu munsi tubona yuko icyororo noneho kirahari.
Yego, ubwo ikibazo cya mbere mwashyizeho mwarakosoye.
Icyororo kirahari.
Tujya ku biribwa.
Ku bijyanye n'ibiribwa, hari inganda zikora ibiryo by'amatungo. Izo nganda rero ziri ahantu hatandukanye, kandi izo nganda mu buryo zikora n'ibiryo by'ingurube bigomba kuba birimo. Ugasanga rero birafasha aborozi cyane. Ntago barimo kugabura kwa kundi bagaburaga kera, bagabura ibyatsi ingurube, kugabura ibyatsi byatumaga izo ngurube zidakura neza, cyangwa se nanone bakoresha icyororo kitari cyiza, ugasanga ni ikibazo. Ikindi cyakozwe ni ibijyanye no kubungabunga ubwo bworozi bw'ingurube, cyane cyane hirindwa indwara. Ni ukuvuga ubu ngubu hari amavaksi yakoreshwa mu buryo bwo gukingira indwara zimwe na zimwe mu bworozi bw'ingurube, kuko mbere nta byari biriho. Ariko ubu ngubu amavaksi arahari, hari n'andi agomba kuza kugira ngo tubashe guteza imbere ubwo bworozi bw'ingurube. Ikindi navuga ni ubwishingizi buhari. Mu rwego rwo korora utekanye, ni ukuvuga hari ubwishingizi umworozi wese wajya muri ubworozi bw'ingurube akaba yashingana itungo rye. Icyo ni ikintu rero gifasha cyane mu iterambere ry'ubworozi bw'ingurube.
Yego, no kuba twarabonye ngira ngo gato mu bihe byatambutse mu myaka ya kera, no kubona veterineri wemera kujya gufata ingurube agiye kuvura, yumvaga ari nk'igisebo kuri we, ariko ubu nakazi kanakomeye, ahubwo gahesha n'ishema ugakora. Ni urugendo rwatewe rukomeye cyane.
Numvise ko zahinduriwe
n'amazina, haraho bitakivugwa, hari n'ibyo tumaze iminsi hano turwana nabyo. Abadukurikira tubwira ati muramenye, twavuga ko zibyara bati muramenye mutazica ikinyarwanda.
Ariko nagira ngo mbaze Jean Claude, hari aborozi ngira ngo icyo gihe twatangaga ubwo butumwa batubwiraga ko akenshi intangazi zibageraho zagize ikibazo, bamwe mu badokteri mu baveterineri badusobanura ko atari byo. Turagira ngo tubaze Jean Claude nk'umworozi w'ingurube, ni ryari yamenya ko ingurube ye yarinze iri tayari ku buryo igihe yaterwa intanga iri bufate? Ni ibihe bimenyetso?
Murakoze cyane. Ubwo kugisubiza kampere kuri icyo wari uvuze, urumva nyine iyo ikoranabuhanga kugendana naryo ntabwo ari ibya buri wese ngo duhite tuvuga ngo ni automatic cyangwa birahiteho ako kanya. Iyi gahunda yo gutera intanga koko ntabwo twavuga ko hari ingorane ifitemo, zirimo, ariko zishobora kubonerwa igisubizo, kuko nko mu kugisubiza neza icyo wari uvuze ngo intanga ntizizewe cyangwa ubuziranenge bwazo burakemangwa, ntabwo ari byo. Kuko nkanjye ubwanjye dufite centre kigo gifata intanga kikanazitera kikanazikwirakwiza dufatanyije n'abafatanyabikorwa. Ariko kugira ngo mbivuge mu magambo make, uko intanga zifatwa, uko zibikwa, uko zijya kugera ku mworozi, haba hakozwe imirimo myinshi itandukanye n'impuguke zibisobanukiwe, cyane cyane dukorana n'ikigo Rabu ku buryo mbere y'uko intanga ijya guhabwa umworozi irabanza igapimwa.
Yego.
Ku buryo tuba twizeye neza ko iyo zipline ijyanye yujuje bwa buziranenge twifuza.
Yego.
Ariko kugira ngo intanga nanone ifate, hari ibindi nka bitatu navuga by'ingenzi. Icya mbere ni kiriya warumbajije, kumenya ko ingurube yarinze.
Yego.
Biracyari ikibazo cyane kuko Dr. Claire yabivuzeho, aborozi bacu ubumenyi ntabwo burazamuka cyane ku buryo amenya neza kumenya igihe ingurube yarindiye. N'igihe ari bumenyeshereze umuvuzi w'amatungo ngo aze amufashe gutera intanga. Kuko ingurube igira umurindo umara hafi iminsi itatu, amasaha 72. Hari igihe rero itangirana ibimenyetso umworozi atapfa kumenya, akaza kubimenya irimo irindura. Icyo gihe iyo ahamagaye wa muveterineri akamuterera, ishobora kudafata. Ikindi, ingurube buriya iyo umworozi yoroye, ingurube zirenze imwe ari nyinshi. Imwe ishobora kurinda, iyegereye nayo ikagira ibimenyetso bisa nk'aho ari ukurinda kandi atari ukurinda. Icyo gihe ahamagara wa muvuzi w'amatungo ati, nari mfite imwe yarinze none ndabona n'indi yarinze. Icyo gihe yayindi itarinze ishobora guterwa, akazategereza kwifata ahubwo nyuma y'igihe gito akabonera arinze. Icya kabiri ni uburyo yantanga yamugezeho. Turashimira cyane ikigo Zipline ko ubu cyegereje neza aborozi hafi mu gihugu cyose, araza kubidusobanurira aho umworozi ashobora gukura koko yantanga. Kera rero byasabaga urugendo, yafata urugendo rurerure, uko yayitwaye ntiyamenye ko ziriya ntanga afite ari ibinyabuzima, akaba yazitwara nabi uko zigenda zicunda zikaza kumugeraho zapfa. Cya gatatu ni uriya mutekinisiye veterineri cyangwa n'undi muntu ugiye gutera, ashobora kuba adafite ubumenyi buhagije, atazi neza uburyo ari butere ya ntanga n'aho ziri bujye, bityo bigatuma zitageraho zakagomba kugera, bityo ntabateye neza intanga ye. Ubwo rero ndumva ni byinshi, ariko nk'uko Dr. Claire yabivuze, amahugurwa ahoraho kugeza ubwo n'ubu ngubu rwose usibye ababigize umwuga, n'umworozi ubwo ashobora kubona ya mahugurwa akamenya koko uburyo iyo ntanga iterwa n'uburyo nabo ashobora no kubayana bikora. Araza kubidusobanura kuko biri mu nshingano za
Reka tubanze tujye kwa Frodis, bwana Frodis, nka Zipline nk'ikigo, uruhare rwanyu ni uruhe nk'abafatanyabikorwa bibanze muri iyi gahunda yo gukwirakwiza intanga ku borozi b'ingurube? Uruhare rwanyu ni uruhe? Mukorana mute n'aborozi kugira ngo zibagerereho ku gihe kandi zibagereho zujuje ubuziranenge?
Murakoze. Uruhare rwa Zipline mu guteza imbere ubworozi bw'ingurube, Zipline isa naho iri hagati y'abantu batubura intanga n'umworozi. Zipline niho izamo hagati. Twebwe duhuza umworozi n'umuntu ukora intanga. Uko tubigenza, Zipline mu Rwanda ikorera ahabiri, dufite amashami abiri. Ishami rimwe riri Muhanga. Muhanga tukaba dusavinga intara eshatu z'igihugu, Amajyaruguru, Amajyepfo n'Iburengerazuba.
Yego.
Irindi shami riri Kayonza, rikaba rikwirakwiza icyororo mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo umworozi abonye itungo rye ryarinze, nk'uko Claude yabivugaga, yabonye ibimenyetso ko ryarinze, ahita abwira veterineri we ati, itungo ryanjye ryarinze, ndashaka intanga. Umworozi abifashijwemo na veterineri ahantu atuye, yihitiramo icyororo ashaka. Hari ibyororo bitanu ubu ngubu biri mu Rwanda, byose kuri Zipline biba bihari. Uko bihagera, hari santere zahawe uburenganzira na Rabu nk'ikigo kibishinzwe, zishinzwe kutuzanira icyo cyororo kuri Zipline tukabibika tukabijyanira aborozi. Izo santere harimo na santere yo kwa Claude VIF, harimo abandi bakoreye Bugesera bitwa Ntarama Pig Farmers, hari Kisaro, hari Muyumbu, Narabu nk'ikigo cya Leta. Izo santere zose batuzanira intanga kuri Zipline, noneho umuveterineri akavuga ubusabe atanga, harimo icyororo ashaka, aho kiri bujye, aho turi akadurone kari bujyane izo ntanga, isaha bishakiraho. Kugeza ubu ngubu mu gihugu, Zipline tujya ahantu harenga 500.
Yego.
Site 559 mu gihugu. Muri izo site harimo imirenge ku biro by'imirenge. Imirenge hafi irenga ijana, ndumva ubu ngubu bimaze kugera mu ijana n'itanu, ngira ngo centre de sante mu gihugu hose tujyayo, ibitaro tujyaho. Ubwo veterinari we bitewe n'ahantu atuye, iyo atanga ubusabe avuga ahantu ashaka gufatira intanga. Urugero niba uri Nyamasheke, ni urugero kavuga nshaka intanga ya Pietre iturutse muri VIF, ubwo iyo ni santere imwe baba babizi. Nshaka kuyifatira kuri centre de sante ya Mahembe, ubwo ni urugero muri Nyamasheke. Ubwo icyo gihe twe twakira ubusabe bwawe, ushobora babutanga kuri WhatsApp, bashobora guhamagara kuri telefone, abari abakozi babishinzwe kuri Zipline, tukakira ubusabe bwawe tukabutunganya muri stoke tuba tubufite, tukabushyira mu dukarito dutwaramo ahantu kure kugeza ubu dushobora kujya urugendo rurerure, uturutse Muhanga ujya Mibirizi ku bitaro bya Mibirizi, urumva ariho kure. Dukoresha iminota 50 na drone, ariko ahandi bitewe na distance hari iminota 15, 20, 30. Birumvikana ko Zipline yaje gukemura ibintu byinshi cyane, kuko mbere umworozi uri Rubavu yabaga ashaka intanga, akaba ashaka icyororo kigezweho kitari cya gakondo, bikaba byasaba ko intanga izava ibyumba muri VIF cyangwa ikava ku Muyumbu ku yindi centre ikora izo ntanga, ikazamugeraho nyuma y'amasaha 6 kugera i Rubavu. Icyo gihe karita y'intanga izaba yangiritse, kuko intanga ni ibintu biri fragile, ziba zigomba kuba zibitse neza, temperature idahinduka. Urumva karita cyari ikibazo kandi bigatwara n'igihe. Ariko ubu ngubu apfa kuba abonye ibimenyetso, telefone abenshi mu Banyarwanda ubu turazifite, kandi ka message y'ibintu ashaka akabereza kuri Zipline nyuma y'igihe gitoya.
Hari abantu badukurikiye ubu ngubu mu kiganiro batwumva, ashobora kuba afite 2 cyangwa 3, avuga ati ni ubwa mbere ibyo nanabyumvise, akibaza ati bica mu zihe nzira, watubwira inzira nyakuri bicamo buri muntu dukurikiye akumva ngo nkeneye intanga, ndashaka ivuye muri VAF kwa Shirimumu Jean Claude hano Gicumbi, ndashaka ivuye mu Yumbu, ndashaka ivuye ariko ndayisaba ubusabe kuri Zipline, araca mu zihe nzira, kuwuhe murongo kugira ngo iyo ntanga ibashe kumugeraho.
Murakoze. Umworozi utuye Igatsibo ufite ingurube yarinze, arimo kubibona ko yarinze, reba veterineri wawe uri muri ako gace utera intanga, mubwire ingurube yanjye yarinze, araza akayisura akabibona nawe ko yarinze. Mukimara kubyemeranyaho ko yarinze, mukumvikana n'icyororo mushaka, mugiye gukora ubusabe bw'icyororo mushaka, akadege karibuzane. Murohereza ubutumwa bwanyu ahantu mushaka gusaba muri ba supply, muri abantu bakora intanga nababwiye. Dufata urugero VIF. Urohereza message kuri VIF, ubwo Claude araza gutanga nimero cyangwa nimero
za veterineri baba bazifite.
Baba bazifite, veterineri basanzwe batera intanga z'ayo masantere yose akora intanga. Urohereza ubusabe aho ngaho babwira icyoro rushaka, aho kiri buze centre de sante cyangwa umurenge. Ubwo ahantu hose uri centre de sante kwegereye, wumve ko Zipline hajya cyangwa ibitaro, uhita uhasabi, niho uvuga uri bufatire hakwegereye hashoboka. Noneho ugatanga ubwo busabe urimo icyororo cyawe kuri iyo centre, ukabishyura n'amafaranga agura intanga. Wamara kuyabishyura, icyo bakora ba bantu watanze ubusabe nibo bahita bohereza iyo message, bahita bayohereza kuri Zipline. Ni nko kutubwira umuveterineri uri Gatsibo ashaka icyororo iki n'iki, yamaze kunyishyura, mumwoherereze intanga aha n'aha. Ubwo mesaje bayaduhaye twebwe duhita tuyikora. Mesaje tugezeho kugira ngo akadege gahaguruke kajya ahantu umuveterineri yifuza, tuba tugomba kubikora vuba, ubundi bigomba kumara iminota 5 kwakira ubusabe, kubutunganya, tukahita twohereza akadege. Bitewe n'uko hangana niko iminota igenda itandukana. Niba ari hafi cyane iminota 5, nabwiye ko kure ni iminota 50.
Aho niho kuri.
Kure mu gihugu ugiye Mibirizi. Ahasigaye ubwo ni munsi ya 50, 30, 25. Ntabwo ushobora kumara isaha.
Ingurube byanze bikunze bigirinze.
Igisabwa ni ukumenya neza ko ingurube iri tayari.
Ingurube iri tayari.
No kugira amakuru ya veterineri uri hafi yawe. Nicyo cy'ingenzi ku mworozi. byose kuko mm-hmm. veterineri ni we byose urumva ko ari we ni we murongo unyuzwamo amakuru kugira ngo agira hagomba kujya mm-hmm. ubwo abaturage ikintu basabwa no kumenya aba veterineri babegereye n'inshingano bafite zo zobakoraho ngaho yeah. mu gace barimo gato ubushize mu butumwa twatambutsaga hano bujyanye n'icyororo no kuvugurura icyororo cy'ingurube twagarutse ku bintu bijyanye n'ingenzi by'ubudasa bwo gukoresha intanga kurusha uko twahitamo gukoresha imfizi nk'uko abantu benshi bari babimenyereye ndagira ngo tuze kugaruka kuri iyo ngingo turebera hamwe niba tuvuga kuvugurura nkashira impumu we ubirimwo ubikora bimazemo n'igihe kinini n'umwe mu bantu bazwi mu gihugu bamaze kubaka iryo zina ry'uko yateye imbere mu bijyanye n'ubworozi bw'ingurube ngira ngo n'umwe mu bantu niba ushobora kuba waramwumviseho waremera akanayitegera indege akayikura mu mahanga akazana icyororo akayizana mu gihugu akavuga ati iki cyororo nabonye muri Suwede cyangwa ahandi ngomba kugishyira n'iwacu mu Rwanda n'ubuhe budasa bwo korora wifashishije intanga kurusha uko wahitamo imfizi
ibyiza byo gutera intanga byo ni byinshi Dr. Claire araza kunyunganira nk'umutekinisiye ndabikora unabirimo cyane ariko icya mbere navuga umuntu wese yakumva ni uguhagarika ikwirakwizwa ry'indwara kuko twari tumenyereye ya mfizi yo ku musozi bose bati kwa Claude hari imfizi ukajya uhura n'utuguru bari gushorera ati tuje kubangurira
anadukubita
yego icyo kintu cyo gukwirakwiza indwara gisa naho gutera intanga kibikemura
yego
icya kabiri ni ikintu kijyanye n'amacugane buriya iyo dutera intanga imfizi ikurwaho intanga ibifitiwe amakuru yizewe ibizwi ndetse ukawanakurikirana intanga zayo zagiye zijya ukurikije ya makuru yakubwiye ko uwo tugiye gutera intanga tumusigira seritifika imubwira ubwoko bw'intanga tumuhaye ni iherena naryita izina ry'iriya mfizi ku buryo umworozi uko agenda bimenyera ubutaha agiye kwaka cyangwa azi ko ari abakobwa ba ya mfizi atakwaka za ntanga icya gatatu gikomeye cyane ni uko intanga tugiye gutera hakoreshejwe uburyo bwo gutera intanga ziba zabanje kwigwaho
yego
nabyo araza kubisobanura neza yanabivuzeho yo muri zipline ziriya ntanga iyo zivuye mu mfizi hari uburyo zigwaho cyangwa zikorerwa kugira ngo tumenye ko ari nzima tukamenya umubare w'intanga ziri muri ayo masohoro iyo mfizi yari ifite tukamenya ingufu zifite bityo ukumva ko izo tugiye gutera ziba zizewe mu gihe ya mfizi yuriye ntaguzi ibyo yashyize muri iriya nyagazi cyangwa iriya shashi urumva ko ari ibintu byiza bitanga umusaruro rero kuko n'abaturage bamaze igihe babikoresha byongera umubare w'abana bavuka
yego
cyane cyane kuko byaragaragaye kuko unyuze muri ya nzira nakubwiye uko zagiye zigwaho uko zigiyemo zizwi ndetse no kuba wa murindo twigeze kuvugaho tugitangira umworozi warebye neza zigatererwa igihe bituma intanga zose intanga ingurube y'ingore yari ifite zose zibasha guhura n'intanga ngabo ikabyara abana benshi ni uburyo bwiza rero uvugurura icyoro niyo mpamvu tubivuga kuvugura kuko wumva ko butanga umusaruro uri hejuru
gato
Dr. Claire mwigeze kumaza ku kintu cy'amahugurwa ari nabyo wenda bifitanye isano no kuba aborozi bagomba kumenya uko bagomba kumenya neza niba ingurube zabo zarinze se hahugurwa muhugura bigendeye kuki Claude yigeze no kukomoza ku kintu cyo gutera intanga ati ashobora kuba ari veterinaire cyangwa undi muntu ese hari undi muntu wemerewe gutera intanga
kubijyanye n'amahugurwa ubundi duhugura aba veterinaire kubijyanye no gutera intanga hahugurwa aba veterinaire ku buryo mu gihugu dufite aba veterinaire barenga 700 bahuguwe mu buryo bwo gutera intanga n'uburyo n'ibijyanye no gufata neza ingurube ndetse n'ibyo bijyanye n'umurindo ibyo byose barabihugurirwa abandi bahugurwa ni aborozi babyifuza umworozi wese ubyifuza arahugurwa ahabwa amahugurwa arabisaba noneho akaba yahabwa ayo mahugurwa iyo hari gahunda yo guhugura n'ubundi iyo gahunda irakorwa tukabinyuza mu turere baherereyemo noneho hagahugurwa aborozi bagahugurwa ku buryo butandukanye bwose haba muri gahunda yuko ingurube yakabaye imeze uko igaburirwa icyororo cyiza n'uburyo umuntu yakora umushinga wakunguka ayo ni amahugurwa duha aborozi.
Yego nakoze. Nari mvuze ku cyo gutera intanga niba hari undi muntu nko muri abo baba bahuguwe ushobora kuba afite ububasha bwo gutera intanga.
Aborozi ku giti cyabo babyifuza muri famu zabo bashobora kwiterera intanga barahugurwa bakaba bakwiterera intanga ariko ntago babemerewe kujya inyuma ya ferme yabo.
Yego murakoze. Afrodis muri zipline twabikomejeho kare ku borozi bitotomba bavuga ko hari intanga zibageraho zapfuye kandi nyamara atari byo kuko ziba zapimwe neza mukazohereza no mu buryo butekanye muba mwizeye ko nta kibazo zifite. Ese abo ngabo bafite iyo myumvire ko intanga zibageraho zapfuye ni iki mwababwira haba habaye icy'ubundi?
Icyo nabwira aborozi bagitekereza gutyo ubundi nk'uko Claude abivuze ni poe eshatu urebye intanga zishobora kwangirikira cyangwa zishobora gutuma ingurube idafata. Nk'abantu bazikora Arabu na ba bandi bose navuze vya FNPF za santire zemewe iyo bagiye kutuzanira intanga baba bazipimye babizi ko ari nzima. Iyo zigeze kuri zipline ntabwo birangirira aho ngaho. Ubundi intanga zigira igihe cy'iminsi irindwi, nyuma y'iminsi irindwi iyo zitakoreshejwe ziba zirimo zirarangira. Ariko iyo zigeze kuri zipline ntabwo birangirira ngo kubera ko bazizanye ari nzima ngo tujye twohereza gusa. Kuri zipline hari abaveterineri haba i Muhanga haba i Kayonza, hari umukozi w'umuveterineri uba ushinzwe gupima intanga buri munsi. Dutangira gukora akazi buri munsi tubizi ko intanga tugiye gutangirana dufite muri stock nizo twagumishije muri stock kubera ko ari nzima. Buri munsi kuri zipline harapimwa intanga, hari microscope barapima, twamara kubona ko ari nzima izo nzima akaba arizo dutanga, izitari nzima tukazikura muri stock. Ni ukuvuga ngo ku cya karite n'abizeze ijana ku ijana ko intanga zijya guhaguruka zijya mu kadege ari nzima. N'uburyo zigendamo mu kadege ni ibintu byakoreye isuzumwa kuko kugira ngo bitangire habaye teste zitabarika nyinshi cyane. Abaveterineri barabizi cyangwa wenda n'abandi bazagenda babibona uko ziba zipanze mu gakarito ziba tuba twarebye ko zigomba kugera zikiri kuri ya temperature zigomba kuba ziriho uko tuba twazifunze zitagenda zinyeganyega ku buryo zagerayo zacikaguritse tuba tubizi ko zigomba kugerayo ari nzima kuko ni ibintu byakorewe test. Ubwo kugera kuri site aho umuveterineri ayifata tubizi ko intanga ari nzima. Ikibazo gishobora kubaho ni igihe ku murindo ni nacyo Rabu n'abandi bafatanyabikorwa tugira hari nka USAID muri gahunda ya Aurora wihaze tugenda tubwira abantu duhugura tugira gute kumenya umurindo nicyo kintu cy'ingenzi. 70% byo kudafata ni ukuba wibeshye ku murindo cyangwa se umurindo ariho intanga ari nzima veterineri yabikoze nabi. Igihe aba veterineri twakoze neza umurindo umworozi akabibona kare kuko ingurube igira iminsi irangira ikava mu murindo ushobora kubibona hasigaye amasaha abiri ngo ive mu murindo, icyo gihe biba biri kusatira ko ishobora kudafata nubwo intanga yaba ari nzima. Igihe abibonye neza ko iri mu murindo ukabibonera igihe veterineri akabikora neza intanga zo nta kibazo kuko Rabu ikigo cya leta ntabwo cy'abaturage ibintu bidafite ubuziranenge. Rabu ibigomba gukontrola nayo ko izo ntanga koko zifite karite. Rero ibintu byose aba bifite karite igihe warebye umurindo neza na veterineri akabikora neza nta kibazo aborozi bahumure.
Bwana Jean Claude, ubu hari umuntu waduteze amatwi akumva uburyo ubu bworozi buvuguruye bw'ingurube butanga umusaruro akavuga ati ubu nanjye ngiye gutangira, ese nihe yakura amakuru? Ni iki yasabwa kugira ngo atangire ku buryo avuga ati ninjiye mu bworozi bw'ingurube kandi bwa kinyamwuga buvuguruye nanjye buzampa inyungu ifatika, nihe yakura amakuru?
Icya mbere ahantu yakura amakuru ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB. Kuko mu nshingano zabo bafite harimo gukurikirana no gutanga amakuru ku byifuza cyane cyane ugiye kwinjira mu bworozi. Icya kabiri ni inzego z'ibanze kuko ahantu hose ntabwo wahita uhakorera ubworozi bwawe uko ubyifuza. birasaba rero guhuza ayo makuru yose no gushaka rero ahantu uzakura icyororo. Wigeze no kubikomozaho kandi ni nacyo kibazo twahereyeho mu iterambere ry'ubu bworozi. Ubu navuga ko ubworozi muri rusange harimo n'ubw'ingurube bumaze gufata umurongo, kuko nkatwe dufite ihuriro ry'aborozi ku rwego rw'igihugu riduhuza twese, aho abantu bashobora gusangira amakuru aravuye muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyangwa RAB ndetse no mu bafatanyabikorwa, ku buryo ashobora kugera kuri wa mworozi kugera ku wo hasi. Ikindi cya kabiri, RAB imaze kudufasha gushyiraho aborozi nashyira mu byiciro nka bibiri cyangwa bitatu. Hari ba borozi koko bagomba gutanga icyororo bazwi, urugero ni nk'izo centre wabwiye natwe turimo, aho ushobora kugera koko ukabona cya cyororo wifuza. Twakomeje tunabivuga tubisobanuye neza, ubu dufite amoko atanu: ingurube ya Landras, ingurube ya Pietre, ingurube ya Diroc, ingurube ya Raj White n'ingurube ya Cambra. Umworozi rero ayo makuru iyo yabonye ahitamo icyororo ashaka kuri buri cyororo uko abishaka. Ikindi RAB yaradufashije ifatanyije n'abafatanyabikorwa dufite nabo nakwita abatubuzi. Wa muntu ushobora kujya gufata icyororo kuri wa muburida cyangwa wundi utanga icyororo, nawe akagenda akacyongera, bityo na wa muturage wo hasi akaba yagira ahakura koko ingurube yifuza. Ikindi ni amakuru nyine, amakuru aranditse, hari ibitabo RAB isohora, hari abafatanyabikorwa bagenda babivugaho, ku buryo ubu twifuza ko umuntu ugiye kujya muri ubu bworozi atabujyamo ari kuvuga gusa ngiye kubikora, ahubwo akabikora by'umwuga anagamije kugira ngo azashyire ku isoko koko inyama cyangwa ibikomoka ku ngurube byifuzwa.
Murakoze cyane. Dr. Claire, hari aborozi kenshi b'ingurube usanga bakivanga ibyo kurya, donc baziha ibyo babonye, ibyasigaye, ibyatsi. Ese ubundi ibiryo byiza byizewe byo guha ingurube ni ibihe?
Murakoze. Hari icyo nagira ngo mbanze mvuge ku bijyanye n'amasantre y'ingurube ari mu gihugu. Dufite amasantre arindwi atunganya intanga akaba yazigeza ku borozi. Isantre imwe iherereye muri Rubavu Busasamana, hari iherereye muri Western Rusizi, hakaba n'indi iri Gicumbi ya Vavu, hakaza n'iya Kisaro muri Rurindo, tukagira ya Bugesera ya Ntarama muri Ntarama, noneho tukagira n'iya Muyombo Rwamagana, noneho tukagira na Sandre y'ubushakashatsi ya RAB iherereye muri Muhanga. Rero ku kijyanye n'ibiryo bigaburirwa amatungo, ni ukuvuga nk'uko tubizi twese, ibiryo biba bigizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Hari ibyubaka umubiri cyane cyane biba byiganjemo amaproteyine, bitwa amaproteyine. Akenshi izo proteyine ziva muri soya, mu ndagara, ibintu bigiye bitandukanye. Noneho hari ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga tuba tuvuga haba harimo ibigori, harimo ibisigazwa by'imiceri, harimo n'ibindi bisigazwa byose bishobora gukoreshwa mu kugaburira amatungo. Noneho tukagira nyine n'ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri haba harimo amavitamine n'ibindi. Ibyo ni iyo bagiye gukora formule y'ibiryo by'amatungo, ibyo bintu bitatu bigomba kwibandwaho. Kandi nk'uko twabivuze, ubu hari inganda zikora ibyo biryo by'amatungo. Umuntu wese ukeneye ibiryo by'amatungo, ni ukuvuga azabibona mu buryo bworoshye kuko ziri ahantu hatandukanye.
Kambaze Claude, nk'umworozi turacyabona aborozi bagiha ingurube ibyo babonye, reka mbyite gutyo, cyangwa se bidatunganyije uko bikwiye, hari icyo byazitwara?
Ingaruka zaba ebyiri. Iya mbere, rya tungo rye ntirikura. Kuko nk'uko yarabigusobanuriye, iyo ritabona ya ndyo yuzuye ntirikura, rirabyindira. Icya kabiri, buriya n'uzajya kurirya azarya ibyo ryariye. Kuvuga ngo niba rirya imyanda, ni ukuvuga ngo naryo ubwaryo za nyama ntabwo ziba zujuje bwa buziranenge. Uro turashishikariza aborozi kugabura neza. Kuko niba afite icyororo cyiza akagabura neza ikura vuba igatanga umusaruro vuba nawe akiteza imbere.
Yego.
Ku buryo kwakunda umuntu ajya korora akavuga ati nturanye na restaurant nturanye n'ikigo cy'ishuri nzabikura aha mfite umuntu nuko wenda nzoga ibigage bitakiboneka ati nzayiha ibivuzo nzayiha iki tumugira inama ko izo ngufu ari gukoresha arimo arata igihe ikindi n'isoko ubwaryo tuzagera ku rwego aho ujya kugurisha bakubwira ati izi nyama ntago zujuje ibisabwa kuko utagabuye neza
kandi tarwaye nta kindi kibazo
ikindi rero nuko yigeze no kubikomozaho ubu amatungo tworoye iyo ubikoze ku buryo bw'umwuga usibye kuyagaburira aranavurwa arakingirwa ibyo bintu y'umworozi abyujuje inkingo zazo zirahari kwa kundi twavuganga ngo indwara ziza zikoreka ingurube zikaba zashira ubu turakangurira aborozi tubabwira tuti nibakingize kuko inkingo mu gihugu zirahari kandi itungo ryakingiwe ntiriba rikirwaraguritse itungo ryakurikiranwe neza rikura vuba umusaruro ukaboneka ingurube dufite ijya kugera ku mezi atandatu ifite mubiri ijana kandi ya indi ya gakondo yashobora no kumara n'umwaka nta biro 40 iragira rero ndumva ko icyo twakangurira aborozi ni ukugabura neza kandi ibiryo biraboneka erega buriya amatungo arya neza kurusha n'abantu uti gute dufite ibiryo by'utwana tutaracuka twifasha bene utwana twacutse dukorerwa ibiryo byatwo ingurube ziri gukura dushaka kubyibushya zifite ibiryo byazo ingurube yonsa igira ibiryo byayo byabugenewe tugendeye kuri bira Dr. Claire atubwiraga bya formule nukuvuga ngo umworozi rero ushaka kubijyamo nukubona ayo makuru kajya koko kugura ibiryo ku ruganda azi n'itungo agiye kugaburira iryari.
Yego. Uretse abantu bamaze kubigira umwuga. Claire muteye icyumvirizo cyangwa se mu mboni yanyu nk'abakurikire nara hafi by'ubworozi bw'ingurube kuva iyi gahunda yatangira yo gukoresha intanga abaturage mubashishikariza kuva ku mfizi z'ingurube bikwirakwiza izo ndwara amacugane n'ibindi mubona ubwitabire buhagaze gute bw'abantu bamaze gutangira kubyumva neza yuko ubwo urarirwo rugendo nyakuri rwo gutuma ubworozi bw'ingurube bugera ku cyifuzo cyane
ubwitabire urebye burashimishije sinavuga ko bwageze aho dushaka kugera ariko ubona yuko nibura mu borozi dufite nka 60% barimo gukoresha gutera intanga
ubwabo ni babandi ariko babigize umwuga
harimo babigize umwuga hari n'abandi bafite izangurube nkeya babikoye bakoresha intanga
yego ubwo no kuri zipline bahita babona ubusabe bwinshi mujya mubona ubusabe bw'abantu ku buryo mubona ko ari igikorwa murimo neza
cyane nk'ubu ntanze urugero mu gihe gishize nko mu mwaka n'igice ushize hari igihe twabaga dufite nk'ubusabe 20 ku munsi
Wow, kumunsi 20.
Ariko ubu ngubu urabona ko bigenda bizamuka, lab yabishyizemo imbaraga, abafatanyabikorwa na bazo mbabwira barabihaze bashyizemo imbaraga n'abandi bagenda baza. Kandi bizakomeza ubu ngubu dushobora kugira hagati ya 50-60 ku munsi.
Gubusabe bw'abantu.
Gubusabe by'ingurube.
Kugira ngo bigere 100% ntibyaba harimo no kuba hari abatinya ikiguzi, niba atari ibanga mwatubwira ku kiguzi.
Ikiguzi
ubwo wenda kantanga urugero Bright yororeye imasaka arashaka intanga ivuye kwa Shirimpumu Jean Claude Gicumbi niyo ahisemo ikiguzi cyo kuva igicumbu z'ikigari nangaye
kohereza intanga n'ubuntu
okay
nta kintu umworozi yishyura zipline cyangwa iyo ni gahunda ya leta kohereza intanga n'ubuntu ikintu umworozi akora ni ukugura iyo ntanga yishyuye centre yayiguzeho
okay
no kwishyura mu veterineri nibo bazi uko bishyurana wenda rabu nizi kukibiciro
reka tubibaze Shirimpumu abitubwire cyane ko bafite n'ihuriro bafite ihuriro ngira
ngo ikintu mwari mwabajijeho kijyanye no kuzamuka aborozi tubasobanurira ko gutera intanga bifite indi nyungu ikomeye kuko umworozi ntago ajya korora ya mfizi urebye igihe ayimara nayo ibyo ayigaburira bitandukanye nuko tuvuge wenda ingurube yima mu mezi atandatu birabyara mezi abiri konsa igacutsa ikongera ikima urumva ya mfizi afite aracyayigaburira ntacyo bimumariye ikindi urumva nyine ni ya yindi imwe akomeza ashyira mu ifamu ye ibyo bituma rero aborozi babyumvishe bumva ikiza cyo gutera intanga ku kijyanye n'igiciro cyo turashimira Leta y'u Rwanda kuko ibi twavuze tugashyiramo tudege tugenda nta abapilote drone wabyumva ari hirya yavuga ati umuturage yishyura ngaya leta y'u Rwanda icyo ikigize nkunganire ku buryo umworozi imugeraho ntacyo yishyuye igiciro cy'intanga ni amafaranga 6,500 ayo mafaranga urebye nayo dutekereza ko ku isi yose mu Rwanda niho intanga y'ingurube yabiguze make kuko leta ikomeza kunganira wa mworozi kuko ibiyigendaho nibyo byinshi kuruta icyo giciro ahubwo icyo twatangaho ubugororangingo n'utwumva wenda baze kudukurikira nuko guhuza iyi nkunganire leta yashyizeho ya drone n'umworozi usanga wa muveterineri ushobora kugenda kaka umworozi amafaranga menshi kandi wumva koko intanga zaramwegereje
yego
uro dufatanyije na rabo cyane cyane n'urugaga rwa veterineri mu Rwanda turimo turagenda turushaho kwigisha aba veterineri ngo bace amafaranga make umworozi ku buryo niburi intanga itamugeraho irenze amafaranga 10,000 ayo mafaranga 10,000 n'ubundi aracyari hasi ku giciro cy'intanga zindi dushobora kuba tubona ziba hanze ndumva rero umworozi wese tunabagira inama ko bagomba no guhamagara kuri rabu bakifashisha n'urwo rugaga rwa veterineri kumva umuveterineri waciye umworozi amafaranga y'umurengera bigira ingaruka ebyiri bica intege wa mworozi
yego
niba yarafite n'ingurube irenze imwe yashaka gutera bimuca intege akumva avuga ati ntabwo mbikora kuko bihenze ariko nk'uko tubisobanuye gutyo utanze amafaranga 6,500 ingurube yawe igaterwa umworozi ufite icyazavanamo ingurube ikabyara abana 10,14 we aba yumva ari inyungu cyane
yego gato waruzi ko iyo gahunda ndayumvise nanjye ubwo mitamfata makuru nari nsanzwe nzi kuri tele y'abantu ba hari abantu bamwe bakijya mu bintu byo gukoresha impfizi n'ubundi impfizi uyifite ugatwarayo inyagazi yawe yarinze baguca inote y'10,000 kubangurira
hakabigihe
igenda ntifate hakabigihe hatwaye indwara hakabigihe inahava
yavunitse
kubera urugendo yakoze cyangwa se impfizi yayuriye ikavunika byumvikana ko guteza intanga birahendutse bifite
n'umusaruro
mwanyemerera iminota 7 dufite tukareba ku bitekerezo by'abadukurikiye kugira ngo dusangire ikiganiro cyangwa hari ikindi kibazo
washaka kubaza Afrodis Dr. Claire yabigarutseho ko hari aborozi bashobora guhugurwa bakaba bakwiterera intanga ariko muri ferme za abo borozi bo ba requestinga guti basaba gute intanga
umuntu wese utera intanga akora ubusaba ababyemerewe n'uwo mworozi ubwo iyo yabihuguriwe aba yemerewe gukora ubusabe
ubwo ni ukuvuga ngo niwe na veterinaire bemerewe gusaba gukora ubusabe
umworozi wabihuguriwe ugiye gutera mu ifamu yiwe we ntago abikora nk'akazi gutera intanga abikora mu ifamu ye iyo yabihuguriwe yakora ubusabe katubwira site tuzishyiraho imwegereye
muba mubazi
iyo uduhamagara ubwa mbere sisiteme dufite dukoresha ku kazi tugushyiramo muri sisiteme ku buryo n'inshuro utirirwa uvuga ngo ndi runaka
icyo nyivuze ko hari ushobora nko kubyiyitirira urabizi ahantu hose ntaburamo kidobya ugasanga aragiye afeze umworozi ati narahuguwe reka nkufashe ugasanga hajemo ibindi bibazo urakoze
kuri icyo ngicyo Dr. Claire yakivuze neza ntabwo ari ukugira ngo dufate aborozi bagende bahugurwe ajye ku musozi avuga ati ibintu narabimenye nanone buriya umwuga nk'uyu nguyu cyane cyane w'umwuga ufite abawize bahugure nk'aba veterineri hari amategeko kugenderaho wa mworozi nk'uko wari ukibajije Afrodis arasaba akavuga ati ngiye ndi umworozi uyu n'uyu akabanza kivuga ko ari umworozi ndashaka gutera mu ifamu yanjye ariko bigaragaye ko yayisabye ashaka kujya guterera undi mworozi cyangwa handi ku musozi yanabihanirwa kuko ntago bifitiye uburenganzira abikore mu ifamu ye agire success cyangwa agire ikibazo ariko ntago byemewe ko ashobora kuvamo ngo agende ajye guterera abandi cyo cyumvikane neza uwabihuguriwe abikora mu ifamu ye byaba byiza byaba bibi akabigumana ariko ntabyo kuba ngo baramwizeye ngo arazwi ngo abe hanagiye guterera abandi icyo gihe bimenyekanye yabihanirwa rwose
nibyo birajyana nibyo umuvandimwe w'igatsibo yanditse ahitwa Kabarore ataba veterineri hano baduca 15,000 mutubwire niba ari byo cyangwa haba hagiyemo n'ikiguzi cya veterineri bwite
erega birasobanutse birasobanutse kuko uyu mwuga dukora ufite inzego nyuramo navuze RAB navuze RCDV bafite ibiciro bashyizeho kucyo umuveterineri agiye gukorera umuntu. Abatwumva baborozi bamenye ko igiciro cy'umuveterineri ugiye gutera intanga kiva ku 2000 kikagera kuri 4. Ni ukuvuga ngo ashaka kumuca 2000, ashaka kumuca 3000. Njye nkunda kugira n'inama abaveterineri nibabace make ahubwo bazabaterere nyinshi.
Yego.
Ibikijyanye na distance cyari kiriho cyo kuvuga ngo nakoresheje urugendo rw'5000. Tuzi neza mu gihugu wagenda ntanu ayo mafaranga ari. Kuko zipline yarabyegereje. Njye numva rwose ufashe bya 6500. Ukongeraho 3000, ukongeraho transport yabo 1000 cyangwa 2000, ntabwo intanga yakagombye kurenza 10,000 cyangwa 12,000.
Yego. Mwaramutse neza, nitwa Mujyambera Robert, ndi Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri. Twebwe icyororo cy'ingurube za kizungu twakibona gute? Ese umuntu afite za kinyarwanda zisanzwe yakwemererwa kuzivugurura hereye kuri izo ntanga zigaterwa, cyangwa bisaba umuntu n'ubundi ufite ingurube za kijyambere?
Kanyisubize na Dr. Kirera kivugeho, rwana kivuzeho ko wa mubare munini w'ingurube bitworoye ni za gakondo. Hafi rwose 90% cyangwa hejuru ya 80% ni za gakondo. Iyo rero ufashe iriya ngurube ya gakondo ukayitera intanga ziriya ngurube y'icyororo, izivutse urumva ntago ziba zikibaye za gakondo. Numva rero nashishikariza abo rwose bafite ingurube za gakondo guteza intanga nziza, kuko bigenda bivugurura cya cyororo nawe akagenda agera ku cyororo kiza gitanga umusaruro.
Yego. Mwaramutse neza mu murenge wa Gashora, natwe mudufashe kubona icyororo. Ubwo ngabo bari hafi ya Ntarama Farm, gusabe buroroshye cyane kububona. Mwaramutse neza, twabakurikiye mu kiganiro mu Gitovu, turamutse neza ariko imvura yatuzonze. Natwe dukeneye icyororo cyiza, kandi twabashije kumenya amakuru y'uburyo bwo kuboneka, nacyo ni nacyo tuba twishimiye ku kiganiro cyatambutse. Iyo amakuru yamenyekanye byose kuri twebwe biba ari igisubizo. Turagana ku musozo, dufite iminota ibiri. Dr. Claire, turifuza kuza kuvuga ku ubworoherezwe mutanga nk'arabu, mworohereza mutaborozi kugira ngo bagere ku cyororo cyiza. Hari ubufasha buhari bwihariye mufasha aborozi?
Murakoze. Ubufasha burahari kuko nkuko nabivuze ayo masantre ari impande, dukorana nayo umunsi ku munsi, cyane cyane tureba karite y'intanga baba bakoze. Ni ukuvuga rero na zipline tukaba dukorana nayo mu buryo nabo bakontrola ibijyanye n'intanga n'uburyo bazijyana, ku buryo umuntu wese wifuza iyo ntanga biba byoroshye kugira ngo ayibone ayivuye muri santre inyuzwa muri zipline ikamugeraho. Rero ni ukuvuga iyo agize ikibazo yitabaza rabu, yavugisha rabu, noneho rabu ikamufasha.
Yego. Dusoze.
Twasoza na Jean Claude. Wabwira iki aborozi cyangwa abashaka korora ingurube nziza z'icyororo?
Inama nziza nabagira ni ukwegera biriya bigo byoroza abantu, kuko ingurube izi ngurube z'icyororo zitanga umusaruro vuba kandi mwiza mu gihe gito, bityo bikaba byatuma uworoye yiteza imbere nk'uko twakomeje tubivuga. Kubw'ibyo rero ni ibintu bitatu namusaba: gushaka icyororo cyiza, kugabura neza,
yego,
kwita ku matungo ye, bityo akagera ku musaruro wifuza. Iyo mvuze kwita ku matungo ye ni ukuyasura, ntabwo ari kwakunda abantu borora ngo norore. Ugomba kuyakurikirana umunsi ku munsi, akavurwa neza, agakingirwa, bityo ukabona umusaruro vuba cyane.
Yego. Reka tubashimire cyane ko twabanye muri iki kiganiro. By'umwihariko abadukurikiye, turabashimiye cyane ko mwumvise ikiganiro muri benshi. Niba mwifuza kuvugurura icyororo kugira ngo twihaze ku bizikomokaho, tubone amafaranga, twiteze imbere, ndetse tugire n'imirire myiza, birumvikana inzira niyo nta yindi, ni ukunyura mu buryo bwo guteza intanga. Abantu bagikoresha ngire ngo isekurume mwumvise na kwimfizi mufizi ingaruka zirimo mbi ndetse nyinshi, zishobora no gutuma na rya tungo watwaye ku isoko ritabona umuguzi, kubera ko hagiye no kuzajyaho uburyo bwo gupima bareba bati itungo ryaje ryujuje ubuziranenge cyangwa rigiye kwica abaturage. Ibyo ngibyo bishobora kuzagera nabyo, niyo nzira turimo kwerekezaho. Ubwo tubashimire cyane, shirimo umuntu turabashimiye ko mwitabiriye. Afrodis mwakoze, Dr. Claire mwakoze kwitabira ikiganiro. Uwakenera ibindi bisobanuro ushaka kumenya ngo nkeneye intanga yo mu kigo runaka mu byo twabwiwe byose, hamagara kuri 41 27 27 baguhuze n'ikigo wifuza, hanyuma intanga ihite ikugeraho. Turabashimiye, mukanya n'amakuru.